mukwate mubogorere mugamba ubaka tambara waganda mukwate mubogorere mugamba ubaka tambara waganda mukwate mubogorere mugamba ubaka tambara waganda mukwate mubogorere ubaka tambara tubira mulala tubira katambara ubaka tambara tubira mulala tubira katambara When tuka muchifo, bazi na bagamba agenti yaliko Tomo imba mu, murabire wala muyoza kubebiko Zibanseko, buba bukuro rebi gambo byali nentoko Akukubira mu mazi kurukaru mupanga kurumba ne munsiko Kaimba ko kadaru katibuka nga gwe basaze mbaru Tasobora kubuka gwete we menya kongo janga kangaru Esanyulite, janganya ba mukufete bali na maguru Bizibune na kufena tubiri na nayete tubye timba kunguru Jemitafu mchenye Bamu digize toba kurani Se kubye ringala Na ye kuretero kwenye orange chisani Ngeri wa mala, bobo jukira Ani ya liamani Kundi magamba kwa mugando musongo Mchigo mnyakole kwe mugambe Mugamba ubaka tambara wagana mkwate mubogorere 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 Ubaka tambara Tuhubira mulala Tuhubira katambara Katambala, tubira mulala, tubira katambala. Luka flow embassy, seye ya kulingali nenkasi. Bunkenke, genocide ya bahutu na batusi. Papasi, ngoro rabali na mavunya muririksi. Kabe pikemba wangule mugeye na muguru nekusi. Bugu mune mbubu titi nkuzine sabaki simba muogora. Burambu wensibu bange moto kabuli na kativurumura. Ania kuba buli chigo masirika che tobaragura Ache mate baby gambo rusa soka na bitu ala murufura Monsime, wena jenze na jane change muindustry Baforo wakati na boba wera na fuka fakita trip Kamura rinze chiri, mubine bigo manzeri fari Nadina fuka musirifu na yekate bugu murinji itakurira nye mugambe Mugamba ubaka tambara wagana mkwate mubogorere 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 Ubaka tambara Tuhubira mulala Tuhubira katambara 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 Yo, muluka fro, zari na bendera Yo, toji kwa dako The L to the D to the E and T
www.mp3ugandanmusic.com